mwadharani ma. Minataka waumie baby nikise dharani ma. Minataka waumie do salale. Kitoka mama, anafaita mpenzi ambaye ndo wewe, your my happiness. Wakitoka wazazi, anafaita mpenzi ambaye ndo wewe, your my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni tete, nifunze kutembea. Ichanganya sari fanta banana, ndo ulivyo mtamu sweeti sweeti. Sexy body of Fontana, lips in a test your baby baby. Oh baby nakupenda, nakukunda. Sogea nikupambe, sogea nikubusu ndia kutanda. Money fere, jete. Te amo baby we. Akitoka mama, anafata mpenzi ambaye ndo wewe. Wakitoka wazazi, anafata mpenzi ambaye ndo wewe, yo my happiness. Mimi kwako tete, nidekeze kama mtoto. Ukitaka nibebe mgongoni tete, unifunze kutembea.